Perezida Paul Kagame mu ijambo yagejeje ku bari muri uwo muhango bwa mbere yagize icyo avuga kuri filimi iherutse gusohorwa n'igitangazamakuru cya BBC.
Ariko kubona institution nk'iriya yitwa ngo ikorera ku isi hose kandi ikorera ahantu ubundi bakwiye kuba bumva agaciro k'abantu bagahitamo gukorera u Rwanda ibinyuranye n'ibyo batubwira ubundi bahagarariye babereyeho, igahitamo u Rwanda, igahitamo abayobozi b'u Rwanda gusebya gusa ku buryo igera n'aho ihakana ko reka genocide, kandi ubwabo bavuze banakurikiye kuva yaba kugeza uyu munsi aho batubwira ibindi bitandukanye, gusebya ikagera n'aho igera ku Abanyarwanda ikabagira ubusa u Rwanda, noneho bikava no ku muyobozi w'u Rwanda. Ntabwo BBC ishobora gufata documentary nk'iriya, ishobora kubikora ku byabaye muri za Bosnia n'ahandi, ishobora kubikora ngo ifate Holocaust iyihinduriye ivuge ko isponsoring iyo document imeze cyoya, ntishobora.
N'ubwa mbere umuyobozi mukuru w'u Rwanda agize icyo avuga kuri iyi filime. Mu cyumweru gishize umuryango Ibuka urengera uburenganzira bw'abacitse ku icumu wari wamaganye cyane ibikubiye muri iyi filime. Uwo muryango wavugaga ko yuzuyemo ibinyoma bigera n'aho batangira gushidikanya ku mubare w'abatutsi bishwe mu gihe cya Jenoside, bavuga ko hapfuye 200,000. Bernard Makuza watowe mu ijambo rye yibanze gushimira Perezida Paul Kagame wagiye amugirira icyizere mu mirimo inyuranye yagiye ashingwa muri iki gihugu. Yavuze ko indahiro bakora abayobozi izajya bafasha gutunganya imirimo baba batorewe.
Buri interuro y'iyi ndahiro buri gihe dukora mu gutangira imirimo nayo izatubere intwaro ya buri munsi mu byo dukora mu kurushaho kongera umusaruro wafasha gukomeza intumbero mu kugera vuba kandi neza ku cyerekezo igihugu cyacu cyihaye kandi duharanira kwigira kwiha agaciro nk'abanyarwanda.
Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda rivuga ko Perezida wa Sena ari ushobora gusimbura Perezida wa Repubulika mu gihe habayeho impamvu ituma Perezida ataguma ku mirimo ye. Itegeko Nshinga kandi rivuga ko Perezida wa Repubulika adashobora kuba mu ishyaka rimwe na Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko. Bernard Makuza wabaye umuyobozi wa Sena yagiye akora imirimo ikomeye mu gihugu, harimo kuba yarabaye ambasaderi mu bihugu binyuranye ndetse akaba yarabaye minisitiri w'intebe igihe kingana n'imyaka 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.